Ate yamyuko mubaka wa mukulembeze wegwanga mu district ya Sembabule Seruwaji Faizo abulidde abazadde nti singa kabatanda ne bagaana okuzza abaana baabwe masomero nga bekwasa obusonga songa yafeesi y'omubaka wa president yebukoma Sembabule tegenda bakira kuliiso bagenda kukwatagana n'ab'ebyokwerinda babakangavule agambye nti waliwo abazadde ababadde beekwasa nti tebasobola kusindika baana baabwe ku masomero nga tebannajaguza idi aduwa ey'okusala ebisolo kyokka oluvannyuma lw'okugijaguza kati tewali kyekwaso kyonna kyebalina kwekwasa ekiyinza okubalemesa okuzza abaana baabwe mu masomero.
Idi yawedde era abazadde balina okutwala abaana ku masomero era batatwale baana ku masomero kujja bavunaana kubanga amateeka weegali agavunaana abaana okusigala ewaka nga bakola emirimu abazadde baagala ndooza kubasigaza naddala mu biseera bino bye tugenda mu sizoni ey'emmwanyi ekimu ekyamateeka okubanga biseera bya kusoma ate nga omuzadde otadde omwana okugeza mu nnimiro okukola emirimu gy'atateekeddwa okukola era twagala buli muzadde okwakola obuvunaanyizibwabwe obw'okutwala abaana okubazzaayo ku masomero
abazadde buvunaanyizibwa bwabwe tebalina kwekwasa kyekwaso kyonna kyebalina okukola kwe kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe.
Ono ategeezezza nti bonga ab'ebyokwerinda batandise ebikwekweto ku masomero gonna okulaba nga galina enteekateeka ennambulukufu ey'okulwanyisa okutangira n'ekirwadde kya Ebola obutasaasaana masomero gaabwe na kukisiiga baana.
Kanolwayo tugenda kwambula ne bajjuba bagenda kubeeranaba kansala abalonde buli mukulembeze yenna kubanga alina okweyingira mubanga kati abakulembeze bakalonde wabakyali batya ate basaba nti balina kuweereza abantu kati tugenda kukolera wamu oba nti tukola ebikwekweto naba abakulu b'amasomero tunasanga nga tebagoberedde enteekateeka ya minisitule ya helese eyokukola opz ezo ze baabawadde tujja kubona te tubakwata era nga tubavunaana obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe.